hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure jamani, wataka kuniua bure bwana, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chukia nini kati yangu mimi na wewe, chukia nini kati yangu mimi na wewe. Nasema
sina makosa we bwana, sina makosa we bwana, ah, sina makosa, sina makosa we bwana, sina makosa we bwana, ah, sina makosa.
Hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure jamani, wataka kuniua bure bwana, yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe, chukia nini kati yangu nasema
sina makosa we bwana, sina makosa we bwana, ah, sina makosa, sina makosa we bwana, sina makosa we bwana, ah, sina makosa.
Thank you.
Remember where you got it first. www.djericom.com